za komina homa tena nakonda mi kutwa kukungoja basi acha nikusifie kwako nishazama kaburi mi walichimbie kozi nishazama basi nipe nilambe hai utamu wakashata nipe mpaka nilewe hai vile umesha ninasa kwenye bedu umechanganya tuma kili kili utamu wako waniwasha vile pili pili yani mechi kianza niligi ligi nyavu nazitingisha viwili wili you my everything in all and all eka kama mtoto nitakudekeza baby utamu wakashata kuhishikari guru kunata tendo nyoka sawaka baby ulivyo nona utamu wakasha
Yeah, nipe utamu wakashata Yeah, unafahamu nimedata Nipe kalamu swa dakta Niwape salamu kwa tayari shampata Rembo mzuri, matata Haijatoka mbali niko nae tabata Ras etu, tulebata Cheza mziki, minta kupakata Moyo unanipeleka mbio faster Ile nimejikaza, pigo za kimasta Hawajui ile tamu unasambaza Hawakujui vile ulivo na ladha Hawajui bila mother kuna father Mina weka wazi mbele ya kipaza Embutega sikio Usako kifua moyo unakwenda mbio Yeah, unanitega mwazio Utamu wako leo naisema kwa radio
Kwenye bedu umechanganya tuma kili kili Utamu wako waniwasha vile pili pili Yani mechi kianza niligi ligi Nyavu nazitingisha viwili wili You my everything in all and all Eka kama mtoto nitakudekeza Baby utamu wakashata Unispele guru kunata Nilambe Tendo nyoka sawaka Baby Baby ulivyo rona Unipe Utamu wakasha Nilambe Ulivyo rona Baby Ayoyo Unipe Tena ulivyo sexy ma Nilambe